Essuula ey'omunaana. Mu biro ebyo, bw'ayogera Mukama, balijja amagumba ga bassekabaka ba Yuda n'amagumba g'abakungu be n'amagumba g'abakabona n'amagumba g'abannabbi n'amagumba g'abo abali mu Yerusaalemi mu malaalo gaabwe. Kale baligaaliira mu maaso g'enjuba n'omwezi n'eggye lyonna ery'omu ggulu, bye baayagalanga era bye baaweerezanga era bye baagobereranga mu kutambula kwabwe era bye baanoonyanga era bye baasinzanga. Tegalikuŋŋaanyizibwa so tegaliziikibwa, galibabusa ku maaso g'ettaka. Era okufa kulyagalibwa okusinga obulamu eri bonna abafisseewo, abasigalawo ku kika kino ekibi, abasigalawo mu bifo byonna gye nabagobera, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era natoobagambanga nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti abantu baligwa ne batayimuka nate, omuntu alikyama n'atadda. Kale abantu bano ab'omu Yerusaalemi kiki ekibazizza ennyuma nga baseeseetuka obutayosa? Banywezezza obulimba, bagaanye okudda. Nawuliriza ne mpulira, naye ne batayogera bya nsonga. Tewali muntu eyeenenya obuyibwe ng'ayogera nti, "Nkoze ki?" Buli muntu akyukira mu lugendo lwe ng'embalaasi efubutukira mu lutalo. Weewaawo, kasida ow'omu ggulu amanyi ebiseera bye ebyalagirwa, ne kaamukuukulu n'akataayi ne sekanyolya zirabirira ekiseera mwe zijjira. Naye abantu bange tebamanyi kiragiro kya Mukama. Mwogera mutya nti tulina amagezi n'amateeka ga Mukama gali naffe? Naye laba, ekkalaamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiisa ebitali bya mazima. Abagezigezi bakwatiddwa ensonyi, bakeŋŋentererwa, bawambiddwa. Laba, baganya ekigambo kya Mukama era magezi kyagali mu bo. Kyendiva mbawa abalala bakazi baabwe n'ennimiro zaabwe eri abo abalizirya, kubanga buli muntu omuteera n'omukulu wa mululu, nabbi era ne kabona, buli muntu ali azaamaanya. Era bawonyezza ekiwundu eky'omuwala w'abantu bange kungulu kwokka nga boogera nti, "Mirembe mirembe, so ng'emirembe tewali." Baakwatibwa ensonyi bwe baamala okukola eky'omuzizo? Nedda, tebaakwatibwa nsonyi n'akatono so tebaayinza kumyusa amaaso. Kyebaliva bagwa mu abo abagwa, mu biro mwe balijjirwa, mwe balimeggerwa, bw'ayogera Mukama. "Ndibamalirawo ddala," bw'ayogera Mukama. "Ku muzabbibu tekuli bazabbibu, newaakubadde ttiini ku mutiini, n'amalagala galiwotoka, n'ebintu bye nabawa biribavaako." Kiki ekitutuuza obutuuza? Mukuŋŋaane, tuyingire mu bibuga ebiriko enkomera, tusirikire eyo, kubanga Mukama Katonda waffe atusirisizza era atunywesezza amazzi ag'omususa, kubanga twayonoona Mukama. Twasuubira emirembe naye ne wataba birungi ebyajja. Twasuubira ebiro eby'okuwonyezebwamu era laba okukeŋŋentererwa. Okufugula kw'embalaasi ze kuwuliddwa ng'oyima eddaani olw'eddoboozi ery'okukaaba kw'ensolo ze ez'amaanyi ensi yonna ekankana, kubanga zizze era ziridde ensi ne byonna ebigirimu, ekibuga n'abo abakituulamu. Kubanga, laba, ndisindika emisota, amasalambwa agatalogeka, era galibaluma, bw'ayogera Mukama. Woowe, singa nnyinza okwesanyusa mu buyinike, omutima gwange guweddemu amaanyi mu nda yange. Laba, eddoboozi ery'okwogerera waggulu okw'omuwala w'abantu bange eriva mu nsi eri ewala ennyo nti, "Mukama tali mu Sayuuni, kabaka waakyo tali mu kyo." Lwaki bo okunsunguwazanga n'ebifaananyi byabwe ebyole n'ebireri ebijja? Ebikungulwa biwedde, ekyeya kiyise, naffe tetulokose. Kubanga omuwala w'abantu bange afumitiddwa ekiwundu, nange nfumitiddwa ekiwundu. Nzirugadde, okusamaalirira kunkutte. Teri ddagala mu Gireyaadi? Teri musawo eyo? Kale kiki ekirobedde omuwala w'abantu bange okuwona?